wandlumndeni kufanele buqale wandlumndeni uma wenzizwa wayakaka wandlumndeni kufanele buqale wandlumndeni uma wenzizwa wayakaka wandlumndeni kufanele buqale wandlumndeni Osokolile ufanele ukuthola isise Nakambi bawenzizinto Osokolile ufanele ukuthola isise Nakambi bawenzizinto uma wenzizwa ufanele ukukhala wafundeni ufanele ukukhala wandumndeni
Yeah.